Yo, Papa, we know we were forever. Let me talk to my baby. Maximizer. Alinijua kabla siyo chemical, kabla siyo mimi, kabla siyo pretty girl. Aso kwa kizami na yeah searching though. Kabla yeah it was mama Davido, Davido. Na studio analiba bene, ananiba kwa mama na sema siseme. Anabeba la wama, he didn't give a damn. Alinipenda sana ila sisa why then it. Na kwake maisha kwa star, kubali kana wivo na sema na chepuka. Maswali na majibu na chojibu what car. Moyo na maradhi mengine na leta. Please understand, no it doesn't. Na sama na machali wengi kama dozen. Sometimes ananiuliza if I'm really loving. Mana chua na niumiza cause you know what that one. Penzi langu shali choka na retire. Ana mapenzi mini baya. Tanunuwe yote si machache kama haya. Anasama shamweka kwa kiganja. Mana na mtawala tena si baba wa nyumba. Simu zangu zote nazizima ni kivimba. Ana vimba bado juu na makofi anashinda. Shogani paka na shiko semu nyeti. Bada na nitusa na nitusi minati. Dani paki chapo na chochapa jetili. Dani ni balatu na vunja ma TV. Kuseto mina ye na chemsiki. Ama nipe space baby staki kuwa frichi. Fighting everyday juju kwenye VT. Still I never let you go, man, I'm talking missing.
Don't mean no way we're forever.